si unajua ni Kenje ni mbwaya.
King Fizzo on the beat.
Galo on the beat.
Yeah. Yeah.
Kabagaz.
Baby, una mapose, umeniteka walai. Walai, sijapata kama we vile umebeba size yako walai. Mapenzi juju make you feel so high tena. Ooh baby, wapi nitaenda bila we? Sema ooh, pata nikuvishe hata leo. Hey, moyo, moyo ni umetawala. Wako minifala baby. Upenzi letu mbaka kufa, hakuna retire baby.
Sophie,
uwepo wako umeniroga.
Wala hivile mini mekunoki,
minakuona tunapona.
Wala hivile mini mekunoki,
nakupenda tuwe
you.
Sophie, nakupenda tuwe. Nakupenda tuwe. Mami, nakupenda tuwe. Nakupenda tuwe
you.
Sophie, nakupenda tuwe. Tupe, mami nakupenda tupe.
Asante sana, mama bucha kwa steki unazo nipa. Malezi yako, yako juju sana, waitaji tunza. Mindo wako refari wa halali, wala usijali. Nitakupa magoli ya hatari, hata iwe offside. Ulalale.
Mapenzi kazi utadhani ajira. Tume fall in love na sijui hata jina. Na most tuaongeza majira. Love bila mikosi, misolo na chimba. Misolo na chimba, mi wako mkulima. Misolo na minya, wengine na nyima. Tomorrow kwa bima, tukienda dina. Tukitoka dina, yo weekend uko China. Si basi mami uji, lete. Mi wako yoma, be. Echanda chema vishwa, pete. Si mami kuja niku, cheke.
Nakupenda tupe.
Mami
nakupenda tupe.